beyond borders with no ups and down. You utafika vipi but stick you back in town. Ah, the survivors. Mziki kazi nimejiajiri toka siku moja mpaka leo na ya zambiri. Uongo na ukweli kamari na kuota kweli nyumbani bora iwe heri tukisha kula alhamdulillah. Hatochoki na swing rasta aye na najua hauna pita mpaka ngome na dai. Kutoka hali ngumu kuzunguko na wanaspeak kila mdomo kwa muda wake unakataa wewe fiction. Sauti zinasema na sura zinasogea nikifunga mkanda madugu mkitua unapokea. Champagne zinaendelea fly like a Jordan Air. Nyumbani wanajua siwangushi kwenye share. Mr. Chili Baines, Mr. Fuck with Chains, I'm being me like I thank God hakuna fair.
You know how we get down and down, but up a bum bar. Get to sit down and down, you know how we get down and down, but up a bum bar. You know how we get down and down, but up a bum bar. Down and down, yeah. You know how we get down and down, but up a bum bar. Go
jitegemee wewe wakifungulia hell ze jitengezee heaven. Walikana waliponda wakutaka kukubali wanauliza kati yangu mimi yule nani mkale. Hawana idea miaka 10 ndani ya game na bado tu wanapisha njia. Respect wengi kuinjwa na nunua na amani wanasahau heshima kwa mtaa. Man you gotta earn it. Siamini ama sniso miro solo wacha ni become star ya mtu wangu kolo. Utajitaje star na bado javuka boda vitoto vya mama na bado vinakunywa soda. Miaka 10 mwanafunzi janza juzi mianza skuli jenga jina ngoma kali piga picha bila swali video saka watoto shwari swaga na swaga na panda ndege piga show shangilia wagenge nipe do.
You know how we get down and down, put up a bumper. Get to sit down and down, you know how we get down and down, put up a bumper. Call my father, you know how we get down and down, put up a bumper. Down and down, yeah. You know how we get down and down, put up a bumper.
Tunacheza na bahati, tunatukuza jina. We tamba una siri zangu na ndomie kuhimna. You don't know, don't know, I know. Bila speed away kuwa kwenye mashidano. Of course I've been broke, yeah kama mandiri stop. Freeze kama stroke, sugar na puta hook. And still nina survive, Nairobi Kinshasa kote live. Soldiers wote wananipa five. How we get down, how tunalala na kuamka. How ukipanda no kushuka. How njia zako wakiziba utaviruka. Wenzio kiwanja kile na wewe kwako na mukta tamaza. Kitu kile mkono wapana kugusa. Tuwezi iba utatufunga so natafunga. Natafuta cha ruksa, natafuta najua kama Mungu sio Musa. Na mimi najua yeye hushusha.
You know how we get down and down, put up a bumper. Get to sit down and down, you know how we get down and down, put up a bumper. Call my father, you know how we get down and down, put up a bumper. Down and down, yeah. You know how we get down and down, put up a bumper. Godfather, knocking doors.
You know how we get down. Down marapa pampas, ma marapa pampas, ke marapa pampas, marapa we ni uku inje pampas, ke marapa pampas, marapa pa, you know how we get down, down marapa pampas, marapa we ni uku inje pampas,
down, down. How we get down, down, down. How we get down, 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 down.